Papa Charlie.
Uliyesema unanipenda utanirinda, leo mpaka kifo cha ajabu umekwenda. Tena ghafla niambie wapi ulipo, taswira yako bado ipo lakini kivuli chako nyumbani kipo tena. Tabasamu linaishi lakini sauti yako haipo karibu tena. Mbona imekuwa ghafla 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 ghafla, nyumbani nimeondoka ghafla ghafla ghafla, hadi yako mekatisha haraka haraka haraka, hata robo hatujafika ya safari. Mina ishi na majuto, why leave me
alone, eh? Alone, eh?
Why leave me
alone, eh?
Oh, oh.
Alone, eh?
Why leave me
alone, eh? Alone, eh?
Why leave me
alone, eh?
Alone,
alone.
Hakika unapendeza machoni, ile laya lohoni haipo tena, ile falaja leo ipo mgongoni. Kwa majirani sina la kusema, kitumbua kwenye mchanga tunashindwa kujenga tu kwa mambo madogo. Au mwenzangu wa ulipanga, ulipanga kutengeneza zogo. Mbona imekuwa kafra, 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 nyumbani miundoka kafra, 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 hadi yako mekatisha haraka, haraka, haraka.
Why leave me alone, eh? Alone, eh?
Why leave me
alone, eh?
Oh, oh.
Alone, eh?
Why leave me
alone, eh? Alone, eh?
Why leave me
alone.